Ndiye moyo sasa kungaleneka. Ase wala wote londe naleka. Sina warafiki wote wanakimbia.
Point
zifuna nji. Mukandine na ni makala vizi. Kodimu mafuna viji. Fulu wanu saula ndani mufuna wangu mutole. Sanga siweza. Anachaila kunena zanza.
Zambi nisa.
Nalema na. Afuna za mwajita na nendizi chite ndika kana tindi mwano. Makalide hao kafalide kao ndika kana tindi mwano. Afuna za mwajita na nendizi chite ndika kana tindi mwano. Makalide hao kafalide kao ndika kana tindi mwano.
Sama kwa nisunkala chete. Nisama duse paka iyo wani chete. Sindina male ya nivika kale mpeche. Iyo wani ya zende ya nanzeruza uchenche.
Sama kwa nisunkala chete. Nisama duse paka iyo wani chete. Sindina male ya nivika kale mpeche. Iyo wani ya zende ya nanzeruza uchenche.
Musandi zunze. Ndaka pata msandi fute. Wodinu ya muli yankani. Apwenzi ya natawa muna salandi ya deni.
Ninataile kunkala neka. Mata ima mufuna kuningenera. Aplazi ya nuwayo siya za sebenza. Alufoy. Sina viki waku kimia. Nikutumika. Sababu nina matake.
We were growing up. Now they're putting poison in my sippy cup. Me not giving up, but in fact I'm blowing up. I'm pulling up the nuke, you're falling out. I see you taking shots, you're calling out. Ain't no the deal, never holding up. See, I bring the truth, you ain't showing up. Chase, I just sit back and watch them. Reset my mind, got my heat burn around them. These words are red bread, this sauce, I'ma spice them. I'm bossing that toast while you down, oh goddamn. My flows got no flows, I might blow your whole damn.
See, I'm a man, then you're in a south, eh?
Yeah.
I'm more in power, no sin in the south, eh?
I got plenty on my plate.
She tell her every day.
Need real money, not to phone.
What's in my bout, eh?
Kwa nisunkala chete. Nisama duse mpaka iyo wani chete. Sindina male ya nivika kale mpeche. Iyo wani ya zende ya nanzeruza uchenche.
Sama kwa nisunkala chete. Nisama duse mpaka iyo wani chete. Sindina male ya nivika kale mpeche. Iyo wani ya zende ya nanzeruza uchenche.
Sina warafiki wote wanakimbia.
ZambiMusicBlog.co